liwalo na liwe, leo namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda. Sijaroo kwa ndugu yenu, ni mapenzi na yopatiwa. Mwana kanipa kisamvu, kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda.
Sheba, 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 hajejejejeje.
Chuki mkichukia hamtushurishi, sisi la masufuria halitakati kwa jiki. Debe tupu, oh, debe tupu,
hacha zako kelele.
Bure wajikausha sauti,
hacha zako kelele.
Tandika mkeka ukae utulie,
hacha zako kelele.
Sisi bado, bado,
hacha zako kelele.
Huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda.
Sa twende tiriri, tiriri tiriri, waonyeshe tiriri. Oh baby tiriri, 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 tiriri.
Sisemi nae, sisemi nae, sisemi nae, sisemi nae. Uyo dungae,
sisemi nae,
mkurubi azina,
sisemi nae,
itiai mwana kaswe,
sisemi nae.
Oh, yeah.
Halithani ntadharirika,
sisemi nae,
nimepata wakuridhika,
sisemi nae.
Oh, nshatembeza blo,
sisemi nae,
siwathi yangu tena,
sisemi nae.
Debe tupu, oh, debe tupu,
hacha zako kelele.